huje bakunze ikigano dusangira ijambo aho muri hose kuri mikro hano i Washington ni Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi. Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo. Ikibazo cy'umutekano ni ingingo itavugwaho ku buryo bwatuye mu gihe intangiriro zifatika zigaragazwa. Mu biganiro byacu mu mezi n'ibyumweru bishize twagiye tugaruka ku bantu bishwe n'abiyahuye imirambo yabo ikaboneka mu Rwanda. Hari n'inkuru twabagejejeho imiryango itabariza abayo bazimiye, ababuriwe irengero n'abandi bivugwa ko baba barabuze cyangwa barahunze. Kera kabaye hari aho inzego z'umutekano z'u Rwanda zagaragaje ko zataye muri yombi abo bari barazimiye, ariko kenshi kurushaho hari abazimira bakazima. Mu kiganiro cy'uyu munsi turareba ikibazo cy'umutekano mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ukorera mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Claude Ganza, mikro ni yawe.
Ntabwo tumaze igihe kinini muri uyu murenge, ariko hamaze kuvamo impfu zigera muri esheshatu within 3 weeks, mu byumweru bitatu gusa. Nibaza rero niba ari nk'umudayimoni uba mu bantu bo muri Rubavu. Ibi bintu birababaje cyane. Iyo ubona meya yataye inshingano ze natwese tugata akazi kacu tukaza hano imbere yanyu, hari ibindi twakabaye dukora bifitiye igihugu akamaro, hari ibindi twakabaye turimo, ariko ubu byahagaritse ubuzima bwanyu. Amaduka yanyu mwayakinze, abajyaga gutora ntimwagiyeyo, abari bagiye gutwara abana babo kwa muganga ntabwo babatwaye bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke uri mu murenge wa Rubavu. Ibi bintu iyo tubivuga tuba tubabaye.
Uyu mwumva ni Lieutenant Egide Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Aha hari ku itariki ebyiri z'uku kwezi kwa gatatu mu 2020 mu nama ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano bahuriyemo n'abatuye mu murenge wa Rubavu, umwe mu mirenge 12 igize aka karere uvugwamo umutekano muke kurusha iyindi. Ni umwe mu mirenge iri ku nkiko z'igihugu, ariko uyu mutekano muke ntuterwa n'abaturuka hanze y'igihugu ngo bagitere, ahubwo uterwa na bamwe mu baturage bajujubye bagenzi babo mu buryo bunyuranye. Iyi nama yahamagajwe nyuma y'impfu zitandukanye z'abaturage bishwe na bagenzi babo mu mezi atatu gusa bagera kuri 7 bakaba bamaze kuhaburira ubuzima. Muri iki kiganiro murahabwa isura y'umutekano mu murenge wa Rubavu, aho kwica cyangwa kwicana bisa nk'ibitagitera ubwoba bamwe mu baturage bimaze kubarenga.
Dufite agahinda kenshi cyane kari ku mutima, gatewe n'impfu zitunguranye. Wumva ngo abantu bapfuye ukibaza niba umuntu ari igisimba, ukibaza niba umuntu ari itungo bicira igihe bashakiye, tukabyibazaho bikatuyobera. Niyo mpamvu twaparitse akazi kose n'abana njyewe sinabagaburiye, kubera ko nta mutekano wo kugaburira abana, kandi dufite ikibazo nk'iki cy'impfu zitunguranye. Kwe gutambuka ngo turenge ku kintu cyitwa ubusinzi muri uyu mudugudu wacu wa Buhungu. Abantu bihaye gahunda itagira amasaha, aho umuntu agenda saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, waba umugabo waba umugore. Abo bantu inzego z'umutekano nizitangire zibafata. Abo nibo bari kujya banywa ibiyobyabwenge, ubwonko bwamara kuba butakiri muri rezo neza, uwo bahuriye nawe bagakubitira mbere. Kandi sibi, bataha bagera mu mago yabo kubera za droge zageze mu rugo, ntabwo baba bakibona ko uri bubakingurire namukingurira akamutanga mbere aramurambi. Aho hantu tuhasuzume neza tuharebe abagore bo muri iki gihe bafite ingorane. Umugabo ntuzi iyo yiriwe, ntuzi gahunda ziwe, aguteseyeho kuri iyo saha uramukinguriye kubera n'imbaraga nkeya dufite, ntuzi icyariho, ntuzi umuzimu umukurikiriye, aguhembye kukurambi. Nabona rero bidashobotse arashaka bagenzi be bo kumufasha bakumanike hejuru, kubera ko nta buryo bundi bazabaririza amakuru. Bizitwa ngo umugore yari afite agahinda, none umugore yimanitse. Ariho muzasanga bamwe bakoze mu mifuka, kandi nta muntu ujya kwiyahura kirazira ngo akorere umufuka kuko iyi kambi imufasha umu abarwana nayo ari gushaka buryo ki yakwikura kuko umwuka urimo guhera
umwisi ishize twongeze iteraniro hamwe hano mutuzaniye abacuruzi urumogi n'abarumwana bazirutse bivugira uko bigenda kugira ngo tumenye hashyirwa imbaraga mu mwanya mwahoze gushukura uko bicaga hari abicana bazize amakimbirane hari abicana bazize gusinda hari n'abicana mu buryo butandukanye tutazi ariko bageze aha ngaha buno bakaba harimo ibyo mwasobanuye basobanuye ati twabuhishe tubugize ikibyiki twabona urwego dushyiramo iki imbaraga icyo nicyo cyifuzo murabona
natwe dushinzwe umutekano mu mudugudu wa Buhuru ikibazo cy'ubusinzi kiratugenze kitugenze mu rugendo uru kuko nta saha z'utubari ziriho tujya kubona muri kabari niba ugiye kubifungisha ngo baduhaye amasaha makumyabiri kuri makumyabiri izo ni indambara rero zikunda kuba hano akenshi ngo dushyire umutekano dufite ibikomere bisubiye byinshi tugana nayo bashinzwe ikindi cya kabiri twasabaga kugira ngo umudugudu wa Buhuru cyangwa se akagari ka Byahi kuzuyemo indara ndetse abantu bava za Nyabihu Ngororero hose impande zose baza kwitura aha nkaba nasaba ubufasha kimwe n'abasirikare ba polisi ko mwabasha kutwegera nk'abaturage ba Buhuru wenda nk'uko mubikora mu yindi mirenge mukatuza amasasi kuko murabona hano hantu harananiranye ku rugomo n'ubwicanyi bwatangiye kugeramo nkaba nasaba ubufasha icyifuzo cyane ko mwadufasha natwe mu mitiweri aha kuko turarebye cyane benshi turabafata bagera mukabagarura bakaza noneho bafite amagare arenze urugero ndetse cyangwa abahungu b'abashumba hano bigeze batwiruka bashaka kudutema imitwe y'abatumwe baragaruka nimo nababona hano icyo kintu rero niyo dutabaza umuturage tumufashe niba ari abasore nka batari wenda turi babiri umuturage nawe ntabasha gusohoka ko bazi ko ashobora gusohoka akabigiramo inkorane kuko nakukubwiramo ingero ikindi cya kabiri nasabaga ko muva hano mutegetse abanyatubari mubahaye isaha ndarengwa kugira ngo ubusinzi tubashe gusohora murakoze
uburaya ubusinzi n'ubujura muri uyu murenge cyane cyane mu kagari ka Byahi mu mudugudu wa Buhuru nabyo bishyirwa mu majwi nk'inkuruzi y'umutekano muke kudahana bafatiwe mu byaha nabyo abaturage babifata nk'ibikomeza gutiza umurindi bibuza abaturage ituze
hari umusirikare waje afite pisitori hano mu mudugudu ndetse hari intara bitwara fonsiyuma ituye n'aho ngaho mu mudugudu yari yaraje n'umugabo ariko hari uwo yabeshye noneho ni uko yaje gufatiraho umuntu pisitori noneho ngewe ndi kuvuga kuvugira hano hagati aho ikibazo ntikiza kuvukaho nyuma yenda akagira urashyirwaho ngaho ntihazagire umbaza
gusa akabajura bahungabanya umutekano tukabageza kuri polisi ejo mu gitondo tugakubitanira hehe mu mudugudu kandi bafite ibimenyetso simusiga twerekanye urugero bafashe abanyamutekano barabapima hano muri Buhuru nari iwanjye mu mudugudu wa Rurembo nkora operasiyo yo kubafata ariko icyambaraje namaze kubafata nakoresheje imbaraga zikomeye nk'ababeshye nashyizeho abantu bamanikwa bagendaho ngira ndaho nsigakiraho amafaranga yo kugira ngo babasengerere nzabafatire mu ki aho bari kunywera inzoga ariko bukeye kubera icyari icyambaraje tubona abarungi bagarutse mu mudugudu ibyo rero abo bantu turara ijoro tugakoresha imbaraga umuyobozi urumva niwe ufasha abantu bakoze ibya nk'ibyo ejo bakagaruka wowe ntiwagira ubwoba natwe dusigaye dufite ubwoba bamureba ahubwo ugaca hirya
utu tubari tuba turimo indaya n'ibirara ari naho basohoka n'ubundi ugasanga za ndaya ziteje umutekano mukeya na bya birara havutseho na za mpfu tugenda duhura nazo mu kagari kacu ndetse n'umurenge wacu mu by'ukuri umutekano wacu nk'umudugudu wa Buhuru afite ibikomere kuri we byamubayeho bitewe n'ubusinzi yagiye gukiza abantu barimo kurwana iki gikomere afite ngira ngo ni kirekire sinzi niba wari kitazamuviramo kanseri tuzatubabaje cyane bitewe n'utubari tudafututse n'ubusinzi budafututse buri aha ngaha muri kano kagari ka Byahi ntabwo se byinshi rero mwadufasha mukaza kuva hano tubishyize ku murongo
hano hari umubyeyi uhavuye uvuga ikibazo cy'umwana utiza ugeze ku myaka 15 kandi akenshi ntarare mu rugo patarara mu rugo arara hehe naba yashamije umuntu amafaranga akajya muri ka kabari kamwemerera ko ashobora gukesha ejo akongera azinduke kamuhuye sindarangamira inyungu z'abacuruzi ariko nanone reka turebe ikwiye ese umugabo wagiye mu kabari agakesha mu gitondo ejo azataha iwe mu rugo hameze umusore wagiye mu kabari agakesha ejo azataha ku babyeyi bimeze n'umukobwa nawe mwongere muhagarukeho muharebe murebe muri izo mpande zombi abo bantu bagenda bakajya mu kabari bagakesha ni ibintu ariko nabone tugaruke ku nyungu z'umuryango murengere inyungu z'umuryango cyane kuko umuryango ari wo wubatse urugo kuko mwarengera inyungu z'ubucuruzi ku giti cye mboneraho mbasobanurira zimwe mu ngorane duhura nazo mushobora kuba mudashobora kumenya turi kujya tujya kugongoza ibintu abagabo bamara kunywa bageza nk'ayo masaha barayiyo murakeye mu gitondo aratase umugore yagiye gucisha uno muri kongo nataha asanze televiziyo umugabo yayijyanye kubera ko yanywereye imibare myinshi y'amafaranga adafite asange regiteri yahaguye mu masaha atanu za nijoro nibatangira kubongorana baduhamagare tuti ntabwo dutwaze muri kibazo tugenda tujye kureba aho byabikoreshwa mu makabari menshi ibyo bintu turi kugenda tubihakora turi kubaka imiryango cyangwa se turi kuyisenya
ariko se nshuti yamagara namagara ndutira magana amajido yawe amena umutwe iyo twiriranwa ndushe umutego
ingingo yo kugira amasaha ntarengwa yo kuba utubari twafunze mu rwego rwo kwirinda ko hagira abateza umutekano muke ntivugwaho rumwe bamwe mu baturage n'abayobozi ku rwego rw'umudugudu bifuza ko hagenwa isaha ntarengwa ariko ku rundi ruhande abacuruzi nabo bakagaragaza ko byabangamira ubucuruzi bwabo kandi igihugu gisatira kuba abantu bajya bakora amasaha 28 kuri 28
agira ati isaha ya nyuma mu tubari kuko hari utubari twinshi twitanda gasa kujya bugera saa mbiri bwarangije gufunga
yewe duperezida w'abacuruzi ahangaha bacuruza inzoga muri kano kagari ka Rwanda ariko twebwe nk'abacuruzi turahohoterwa uburyo tubohoterwamo ni ubu bukurikira abanyamutekano iyo hari ahantu babonye mu kabari habuze umutekano barahamagara bakavuga ati bagenzi bawe baduteje ikibazo twabisinye imbere ya gitifu tumusinyira ko nta munyamutekano uzongera kubura amahoro arara ku ijoro hejuru y'ubucuruzi bwacu turabyemeranya umutekano wacu turawucunga nk'uko bisabwa hashira amezi atatu tukongera tukagirana inama na gitifu atubaza ukuntu umutekano umaze iminsi uhagaze aho biri kugenda bipfa akatubwira ati raporo nabonye nini aha n'aha mukosoro ubu kugeza izi saha duhagaze neza kuko twafungaga saa tatu saa yine abakiriya bacu bakirukankira mu mujyi n'ubundi bakagera ahangaha saa munani saa cyenda banasigira hano hepfo kugitaha ariko mu buryo bwo kugira natwe twiteze imbere dufashanyije nta kuvuga ngo umunyanyuze ahangaha ngo ni ikintu ubusinzi ngo bwabaye bwabaye abanyamutekano ubwabo badufitemo ikibazo abanyamutekano nta muntu bari bampamagariye bari kumbwira ngo ahangaha byabaye ikibazo gutya na gutya abanyamutekano iyo tubatabaje twebwe ubwacu tumaze gufata za mayibobo ntibadutabara ngo baze bazifate nizo bafashe barongera bakazirekura ejo bundi twafashe umuntu wari wambuye umusore wa kajorite telefone y'ibihumbi makumyabiri turayimwaka tujya gukora operasiyo ahantu yari yayigurishije tumaze kuyimwaka atwereka n'abantu bayimuhaye nabo barabafata barabarekura ntabwo bigeze bajyana kandi nyiri telefone ari kurekarama ati kuki reba yambuye nikwitahira saa tanu bakarekura abo bantu kandi n'ubwo izo telefone yagura ayifite najya no kwibaka bakamanza kubanza hirya no hino ibyo bibazo rero twe tugira ibibazo bya za mayibobo zigenda hirya no hino bikitirirwa twe ducuruza inzoga ariko twashyiramo kuvuga ngo reka turafashe abo bantu twebwe kujya tugira umutekano turadufashe nkatwe ubu si igihugu rutuye mu buce turacungana nabo abantu bacuruza inzoga z'ibikorano izo ni iza mbere ducungane n'abantu bava muri kongo banyoye ibinini bakabivanga muri za nzoga z'inkorano ikintu cya kabiri umukiriya yakwinjira iwawe ugasanga atameze neza mu mutwe ameze nk'umuntu wanyoye ibindi binyobyabwenge ntumwakire ukamuheza inyuma y'urugi agakomeza ugacunga umutekano ku buryo ubusinzi buragabanuka ahangaha njyewe ndabibijeje n'ubundi ndabibazwa iyo hari ikintu cyabaye bakambwira bati ibi bintu bimeze gutya umuturage niyongera kuza avuga ko abasinzi bamubereye nabi bitatoroteho tuzabihamya ahangaha
indi mpamvu ituma nkwiyama dore unteranya n'imuhira dore undaza myoboye inyaga ngasangira inyanya n'inyoni manyinya we undekure nawe manyinya we winjira umusinzi manyinya we winyita akazizi
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Madame Annonciata Tuyisenge avuga ko ibimaze iminsi bibera mu murenge ayobora bigayitse kandi byerekana ko bateshutse ku nshingano nk'abatuye umurenge.
Papa biri mu gitondo aha ngaha ku kinamba twasanze umusore ari mu mugozi imenyekanisha ko ingaruka mu gitondo icyumweru kitararangira dusanze umubyeyi hariya baramwishe barazingaziga bashyira mu mufuka bashyira mu cyobo cy'amazi kiri imbere y'inzu kwica umuntu ntabwo ari ikintu cyoroheje ku buryo umuntu yapfa akamara amezi hafi arindwi cyangwa arenga nta makuru. Umva rero igihano cyose baduha twashakira njye namwe ubwo ntitwarangaye bihagarare umurenge wacu wa Rubavu uri kuba igitaramo ku isi yose ahubwo bihagarare kuko icyo mwashaka mwe muri aha ngaha cyashoboka ntabwo cyashoboka ntabwo cyashoboka niba cyashoboka rero utanga igitekerezo agamije ku mwanzuro abona twafata utuma ibintu bihagarara burundu ibyabaye bikaba amateka kuri twese.
Madame Tuyisenge asobanura ko hari ingamba zari zarafashwe ku bijyanye n'amasaha utubari tugomba gukora cyakora hari abasanga zidafatika kuko zidasubiza ibibazo by'umutekano mu cy'abaturage bafite.
Icyo twemeranyije nabo ni ibitwara ababyeyi tuti ubundi tubagifunga saa tatu bagomba kuba bafunze bakatubaza bati none ko tuvuga ngo dukora isaha makumyabiri na duke muri rumwe kutubuza gukora ari twebwe gufunga ni saa tatu uzayirenza uzayirenza ndetse mwanya ko wamenya ko abanyerondo bari bakajya gufunga abaturage bo bakajya gufungisha utubari twabo ugasanga abaturage bari kwibwa hirya kubera ko abanyamutekano bari kutubari bajya gufungisha twe tubabwira ko umutekano w'akabari kawe ukureba ukureba hagira abantu bakubitira imyenda hagira urugomo rubera mu kabari kawe tukagafunga igihe tuzashakira kugafungura tukagafunga unatanze n'amande n'abatanga n'ibihumbi icumi twumva gatari igihano kiremewe ko aba yayinjije tubuze tumuhanisha nuko tuhafunga tukazahafungura nuko amaze kumva buri n'ibyaha yakoze ntabwo rero twemere ko bakora amasaha yose twe twababwiye ko gufunga ari saa sita ari saa tatu ahubwo noneho we ku mutekano niba ashobora gushyiraho abasekirite bacungira umutekano mu kabari bazakora amasaha yose ntacyo bitubwiye kuko bagomba gukora amasaha bifuza kugira ngo biteze imbere ariko umutekano w'akabari ke akaba azi ko awushinzwe. Hari akandi kabari twafunze ka firinzi nako twaragafunze abantu barwana imbere yako bamara umunsi wose badakoze tubafungurira mu ijoro batanze amande ibihumbi icumi bivuze ngo utubare twose umutekano urabareba ubwo uvuga ngo nta mutekano mubi uhari hari n'akandi kabari iwawe navuze ko bafunga neza bundi hari akabari bari barwaniyemo ku wa mbere babandi bateranye
imikingo na n'ubu haracyafunze
ngo babyuke umutekano nimwe mushinzwe bambi niba mukuramo amafaranga n'umutekano wawe nimwe mushinzwe icyo twanze ni uko abanyamutekano bazajya baza guhagarara ku tubari twanyuze barimo gufungisha
abatuye muri uyu murenge wa Rubavu bemeza ko ubucuruzi bw'inzoga mu kajagari butapfa gucika kubera bamwe mu bakabaye basubiza ibintu mu buryo bahabwa ruswa bakarebera ibidakwiye. Lieutenant Egide Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu afite amakuru y'uko hari abatanga n'abakira ruswa bituma umutekano ukomeza kuba muke ariko ko bigiye guhagurukirwa.
Ubari bwacu birenzago zanyu mukora z'inkorano bose ni umutekano utira ugasanga umuntu afite inzu butike mujye mutekano nta kintu yambwiye ugasanga afashe ubuntu bw'ubufaranga uragenda ubuhereza nagira ngo mbabwire ko ibyo byose tubizi utanga ayo mafaranga turabasha kugira ngo bacuruze ibitekwe abafitiye ubushobozi babyemerewe bakabihomberamo. Iyo ucuruje hariya ntutange iyo misoro ntabwo tubona icyo twubakisha ariya masura abana banyu bigamo ntabwo tuyibona amavuriro muvurirwamo ntabwo tubona icyo kuyubakira buriya bubari bwanyu buriya bubari bwo mu mago ndavugisha ukuri kose igihe nkiri mu murenge wa Rubavu ngiye nzarwana n'icyo kintu. Niba uzi ko ufite akabari kari mu rugo uva aha ngaha ubizi ko tuzahura kandi ntabwo nzakugwa neza icyo kintu mucyunge mugikomeze. Abakecuru bari aha bakabaye biryamiye bakabaye baruhuka abasaza bari aha ngaha ariko kubera umutekano muke mwaduteje nta mahoro dufite nta mahoro dufite mwakoze ibyo mugomba gukora mukabikora mu buryo mu mucyo wa nyawe ariko mugatanga amahoro mu baturage ni ukuri kw'imana iki kintu kizi impfu cyaratubabaje kuba uri mu murenge abantu bakakubaza iki ni cyaba runaka yapfu umuntu yiyahuye natangajwe n'umuntu ngo wiyahuye hano muri byayo noneho murambo we basanga yafashe mu mifuka umuntu wiyahuye ntabwo arwaye n'umugozi nta n'isoni mufite kwe mukatubeshya ngo umuntu yariyahuye umuntu yarapfuye arwana n'umuntu wamukuraga ibintu mu mufuka biriya tuba twarabibonye ubwira gute ko umuntu yiyahura agapfa afashe mu mufuka birashoboka
Nigute umuntu uhora agaparambuye amaguru neza akoze mu mifuka? Muri abagabo babi, muri abaturage babi, ntabwo ibyo byakabaye biba mu murenge wa Rubavu, ntabwo byakabaye biba. Mwatureke amajoro twebwe twabyigiye, niko nabyita twabyitoje, tugakora amajoro yacu umutekano wanyu tukawurinda, ariko namwe ubwanyu ntikwitekereza umutekano. Twebwe umutekano mu duhari, ingabo na polisi turahari, turakora. Ndabasaba, nongere mbasabe, munduhurire Gitifu w'umurenge, mumuruhure pe, yikoreye imizigo yanyu atakabaye yikoreye. Asobanura rimwe na rimwe buri byo asobanura. Umuntu w'umugabo wubatse w'umuyobozi kubona buri cyo asobanurira abayobozi bagenzi be ntabwo bibabasha. Hejuru y'ibintu mwebwe ubwanyu mugiramo uruhare, mukabikora, mukabihisha, umwaka ugashira, undi ugataha. Ibyo bintu birabibabasha. Muri abagabo babi, muri abagabo bicana, ntabwo twatinya kubivuga, neza twabitinya. Muri abagabo bicana, buriya Gitifu nubwo buri byo asobanura na meya atanga sirepu ku nzego zimukuriye kwa gavana na warya indimi, ari umuntu w'umugabo. Hejuru y'ibintu mwebwe ubwanyu mukora muhagazeho n'amaguru abiri, umuturanyi akabikingira ikibaba.
Abakora irondo ry'umwuga mu gucunga umutekano mu masaha y'ijoro bavuga ko hari uduce tumwe na tumwe twahindutse indiri y'udutsiko tw'insoresore zambura abantu, abandi zikabakomeretsa. Bababazwa n'uko niyo hari abafashwe bagashyikirizwa inzego z'umutekano, batungurwa no kubona bahise bagaruka bakazana noneho ubukana busumba ubwo bamye bafite. Uru ni urugero batanga.
Ikibazo dufite ari aheko basenye amazu y'abaturage, abana b'inzerere. Abo bana basigaye batega abagenzi, baba babonye umugore bakamukata n'urwembe, bakamwambura ibyo afite. Twagerageje kubirukankaho, tunabwira n'inzego zidukuriye, polisi iza kubafata itwara nk'abangahe batatu cyangwa abandi gutyo. Ni abana bagera muri 16 bagiye hejuru, tubona baragarutse. Bagarutse noneho baza ari simusi, wagira ngo ni agahugu kabo ubereze muri make. Baragenda bakitegendya, ba bana b'abanyeshuri ntibakibahanyura. Bagiye mu mbuga ngari, nta muntu mukuru ukihanyura, ari umusaza wahingaga nawe bamuteye urwembe. Ubwo abo bana kugeza isaha bizagenda gute? Niyapfira umuntu ari mu kibuga bizagenda gute? Bizagaruka kuri nde ku bayobozi b'umudugudu ngo ntibatanze amakuru? Kandi icyo kibazo kiza mu nzego zirimo, mukore ibishoboka byose kiriya kibazo cya bariya bana bo mu kibuga gikemuke. Oya, niko bimeze, kuko ubu dufite ikibazo. Ni abana batoya batarengeje imyaka 16, ariko iyo bakoze imyigaragambyo nta muntu ushobora kubanyura. Mu abanyamutekano iyo bababonye babatera amabuye bakirukankira iyo mu kibuga, urumva rero ni ikibazo kiremereye. Ejo n'ejo bundi basigaye bafata n'imbwa bakazibaga bakazibaga. Twakoze amaoperasiyo, twakoze amaoperasiyo, ibikoresho byabo turabibaga biri hariya neza, ariko ntabwo byatumye batasubiramo.
Amahoro ngo umuntu yikingemo, nibarambi urusaku kandi ahaze amaso amuhozeho, naho iby'amatsiko bibuze aha rero. Amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagenyuzwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo.
Kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo mu karere ka Rubavu muri rusange no muri umurenge wa Rubavu by'umwihariko humvikanye ubwicanyi bwiyumvikanya. Mu bishwe harimo abana babiri bikekwa ko bishwe n'uwari umukozi wo mu rugo afatanyije n'uwari umugore wa se w'abo bana babiri. Bamwe mu bashakanye bagiye bicana kimwe n'abandi babaga bafite ibyo bapfa. Tugaruse kuramo mu matariki bagiye bicirwaho, umugabo witwa Byamungu Butsitsi ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashwe akekwaho kwica Bumba Marie Claire amukebye ijosi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12, 2019. Uyu ni umugore bari barashakanye w'umunyarwandakazi. Mu ijoro ryo kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, umugabo w'imyaka 65 y'amavuko bivugwa ko yishe umugore wabitewe n'ubusinzi, nyuma agahita yishyikiriza inzego z'umutekano. Naho mu mpera z'ukwezi kwa 2 uyu mwaka, uwitwa Ntiyemuka Kamanzi Eritier yiciwe mu kagari ka Mbuga ngari mu murenge wa Gisenyi, bikekwa ko yishwe biturutse ku makimbirane yagiranye na bagenzi b'ubwo bari mu kabari. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafashe umugabo witwa Nsekera Abanzi Bahizi n'uwo rwise Nshoreke Fiyete Nyiransabimana, rubakekwaho kwica Farida Nyirampizimana wari umugore w'isezerano wa Bahizi. nyuma yo kumwica ngo bamushyinguye mu rugo babakeka ko bufatanye mu kumwica babanagamo byaje gutahurwa nyuma y'amezi arindwi yose. Twaganiriye n'umwe mu baturanyi baba bakeka ko kwica uyu mugore.
Ni mu gipangu kimusibye ko inzu zitegeranye. Inzu ye waba mu nzu yitaruye, nge mbana n'undi mu mama tubana mu mbese mu muryango ari uyu n'undi. Ariko waba mu nzu yo haraguru yacu kuko harimo akanya kanini hagati yacu cyo nawe. Harimo akarima hakabamo n'amatuwarete.
Waho yari yaramushinguye ni nka hehe?
Ni imbere y'umuryango we neza aho asohokera.
Tubwire uwo muntu uko wamaze igihe kingana iki mwumva?
Wamaze nk'iminsi itatu. Hashize nk'iminsi itatu mbese abantu bose barakangarana bakavuga ati ni ibiki byabaye hano? Na mudugudu araza. Aranamubaza baravuga ngo ni imbeba yateze mu nzu. Na mudugudu rero aravuga ati amakuru bambwiye nayo nanjye ngiye kuyatanga.
Mwaba mwaramenye amakuru yuko byagenze yabari
we impamvu twabikeke nuko we yatubwiraga ko ngo uwo mugore ngo yahamagaye kuri polisi ngo avuga ko mbese ngo bamufungurira umugabo akaza karira abana. We niko yaje aratubwira ngo bahamagaranye ngo baravugana polisi ngo niho yari kuri uwo mugore
ko mwari mubanye nda ko mwari muturanye mwabonaga ari abantu babanye neza.
Oya uwo mugore we yaturutse mu kandi kagari ahuko bo ngo bamuhamagaye ngo naze bamubwire. Ariko we ntabwo twari duturanye, uwo twaduturanye ni uwishe uwo muntu. Twari duturanye ahuko n'uwo mwicanye, uwo wamwishe ni we duturanye.
Baramuhamagaye bamwicira muri urwo rugo.
Ariko natwe ntitwari tubizi kuko twe icyo twumvishije ni ibintu byanukaga. Twe dutanga amakuru ko twumvishije ko hari ibintu binuka. Ubwo rero mudugudu nawe araza aravuga ati ese mwumvaga binuka? Mbese hashize nka gatatu aravuga ati ko naje kumva ibintu bavuga ko hano hari ibintu binuka bimeze bite. Tumubwira uko ibintu twabyumvishije binuka. Aratubaza se byanukaga nk'ibiki? Uravuga ati byanukaga nk'ibintu by'ibinyama. N'uwo mugore nawe aza gusobanura mudugudu ngo ko ari ibinyama umusazi witwa Muhawe ngo yaje akahashyira. Ubwo tubifata ko ari uko bimeze. Ejo niho baje gutaburura baturutse kuri Brigade Libu niyo yaje.
Basanze kigaragara bashobora kumenya uwo ari we.
Oya. Babonye ko ari umuntu ariko nta wabona isura. Nese umuntu wavuze ngo yamwishe mu kwa karindwi uwo muntu yaba afite isura. Ni umuntu ariko ni umuntu yahindutse umweru.
Ntabwo haramenyekana uwitabye iyo telefone mu mwanya we cyangwa
uwayikoresha. Ntabwo bari bamumenye.
Muri uno murenge wa Rubavu bakunda kumvikana ubwicanyi mubona biterwa n'iki?
Mana ntabwo tuzi ikibitera pe.
Mwumva icyifuzo cyanyu ari ikihe kuri bari abantu biramutse bibahamye?
Twebwe ku giti cyacu njye nkurikije uko bamugenje numva nabo bakwica. Nuko yenda leta yakuyeho kuba babica ariko bamwishe nabi cyane baramufashe bamutsindagira mu mufuka. Mbese wabonaga ni nk'akantu bafashe bakagira nka gutya bagashyira mu mufuka. Bamwishe nabi by'agashinyaguro. Ikindi cya kabiri bamushyize umwo atagira umwenda uko yavutse niko yari ari mu mufuka.
Nubwo bimeze bityo ariko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko nta kibazo cy'umutekano muke kiri muri aka karere. Bwana Gilbert Habyarimana ni ukayobora.
Mvuze mu kibazo cya mbere cyari kibajijwe ahantu umutekano w'ahantu hagenda himurwa abaturage, ngira ngo icyo nababwira muri rusange ni uko n'ubundi umutekano umeze neza. Naho aho ngaho hashobora kuba hajya insoresore zishobora gutangira abantu, hafashwe ingamba mu by'ukuri ko hatunganywa agahindurwa heza, niba ari pasiporo igaterwa ariko hakajyaho n'uburyo bwo kuhacungira umutekano cyane cyane ntihari ku kibuga cy'indege, ku buryo ikibuga cy'indege n'ubundi ubutaka bwacyo buzitirwa bukagira n'uburyo burindwaho kugira ngo habe ahantu bashobora gukoreshwa mu buryo buri wese yishakiye. Ikiza gihari ni uko n'ubundi gahunda yo kwagura ikibuga cy'indege nayo ikomeje kandi kazaba izaba vuba.
Nsoze nshimira buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro, namwe abagikurikiye mwese ndabashimiye. Nge ndi Claude Ganza mu Nyamagana, Washington, mwasubirana umwanya.
Turagushimiye Claude Ganza ku kiganiro wateguye uyu munsi. Ntumiye kandi namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ibindi biganiro kuri Radio America. Mwese ndabararitse kujya mutugezaho uko byifashe aho iwanyu. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.